Mohamm.
Ishwanya guza.
You already know.
Minaona kama takadame. Takadame. Ii masiku takadame. Takadame. Minaona kama takadame. Takadame. Ii masiku takadame. Takadame. Aba do papa na pendaka.
Ushwanya guza.
Ushuri miyabaga. Chaka zidobi papa. Cheke zidobi mama. Chekeza. Jahaye. Abaraho jahaye. Jahaye. Nukuri jahaye. O Muhamma. Bino nakaja. Ehichana. Bungidizisara Gasambura manzuri he Abaraho byahaye Bararembye Burya mapuniru yenge Minaona kama takadame Takadame Masiku takadame Takadame Minaona kama takadame Takadame Masiku takadame Takadame Abando papa na pendaka Valendo papá na pendaca Abando papá na pendaca Valendo papá na pendaca
Ishwanya guza
Amatwa sumira ngo Wamwana uri na kariro Asumira ngo Ubifata nka gakino
Ishwanya guza.
Abando papa na pendaka. Valendo papa na pendaka. Abando papa na pendaka. Valendo papa na pendaka.
Ishwanya guza.
Tugu Madori.